Bano balina emitima, baseka kungulu ate ne bafungula amajimbi munda.